Utamwa lori ni kurusha, utamwa riot ni kushusha, utamwa mlango ni kubisha, utamwa life ni kuzile
shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha,
utamwa riot ni
kushusha,
utamwa mlango ni
kubisha,
utamwa life ni kuzile
shida umepitia.
Listen, I said they try to bring me chini, see ya crack Humpty Dumpty's on the fence. I hear some people diss me, pole boss that only boosts my confidence. I seen a shida mingi, I like to call that shit experience. And when I see myself on TV, I just smile and then I tell my haters thanks. Because I'm boss like that, I take the bullet then I throw a bomb right back. DJs always bullet when they hear a song by Mac. My life is trial and error since I lost my dad. So I've been there and I done that. I done made some good decisions and I blundered. I done met some good people and some mendes. They say it's not how you fall but how you come back.
Maddie. Utamwa lori ni kurusha, utamwa riot ni
kushusha,
utamwa mlango ni
kubisha,
utamwa life
ni zile shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha,
utamwa riot ni
kushusha,
utamwa mlango ni
kubisha,
utamwa life
ni zile shida umepitia.
Utamu wa kusota ni kujipata majengo. Utamu wa njaa ni kufungua ubongo. Utamu wa dream ni kukaza moyo. Utamu wa kuanguka ni kuamka tena. Waliniambia siwezi, ungono akinicheka. Atunafanya mziki, mziki hata ni kazi. Unajita msania wenu unapoteza wakati. Sikuzi tukipatana, wananita okuonko. Ni aje brother, sutu wachieza macho. Utamu wa kuchekwa ni kutoboa. Nikiwa majengo nilikuwa na uzanjugu, sikujikashif nilikuwa naomba Mungu. Nachukua kalamu naandika ngoma usiku. Utamu wa passion ni kupenda kazi yako. Utamu wa hustle ni kufungua macho. Juu kama ningekaa singepatana na the ganso. Kwonkwo.
Blessings, blessings on blessings. Thank God for these blessings, and life is a lesson. Thank God for the life that I'm living. Thank you.
Like yo. Life is up and down, baby, like yo. But never quit, never stress, drippin' more, yo. Middle finger in the air, screaming, yo, yo. And I'm highly underrated, and I'm quick to be hated. But I don't give a shit, yes, I'm too constipated. And I'm so motivated, my moves are so calculated. And life can be crazy, but nigga, let's celebrate it, I said it.
Utamwa lori ni
kurusha,
utamwa riot ni
kushusha,
utamwa mlango ni
kubisha,
utamwa life
ni zile shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha,
utamwa riot ni
kushusha,
utamwa mlango ni
kubisha,
utamwa life ni
zile shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha,
utamwa riot ni
kushusha,
utamwa mlango ni
kubisha,
utamu wa life
ni zile shida umepitia. Rushwa, zusha, bisha, ni zile shida umepitia.